Paparuru gima johana no neno Nyasa eno nyise dala no male Molos kitha habu chandro kokno bedienga Mwana mwana nyaka chie Wana wer maler 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 Wana pakya warwa Wana nene wangi wang adien yake Kuchanga donde wa Waparuru gima johana no neno Nyasa eno nyise dala no male Molos kitha habu chandro kokno bedienga Mwana mwana nyaka chie Wana wer maler 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 Wana pakya warwa Wana nene wangi wang adien yake Kuchanga donde wa Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Opwa nacha kwa pargi makelo miri makuomwa Gombo na enmono ayura chelo eo gandamo ye Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Kwa nacha kwa pargigma kelo Mirima kuwa mwa Gombo na enmono ayura cheno Eo ganda moye Beduru gi ikrup na lo ducho Nikecho kwa ngeyo dichinkata sa Maja warwa Yesu Kristo eno dogito Wari churu gile mo Kika ol wale 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 Lemo nigiteko Neno singo no duo gikendo Yesu Haleluya ruodwa Wabeduru gi ikrup na lo ducho Nikecho kwa ngeyo dichinkata sa Maja warwa Yesu Kristo eno dogito Wari churu gile mo Kikwa ol wale 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 Lemo nigiteko Neno singo no duo gikendo Yesu Haleluya ruodwa Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Opwa nacha kwa pargigma kelo mirima kuwa mwa Gombo na enmono ayura chelo eo ganda moye Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Opwa nacha kwa pargigma kelo mirima kuwa mwa Gombo na enmono ayura chelo eo ganda moye Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Opwa nacha kwa pargigma kelo mirima kuwa mwa Gombo na enmono ayura chelo eo ganda moye Wahiro nyono kawachopo eba thaora kawatiano goyo ne tosi boi Tosi boi Yuto mawaseneno ebo wanchinka enoru Opwa nacha kwa pargigma kelo mirima kuwa mwa Gombo na enmono ayura chelo eo ganda moye